asawere jiɗɗi lewru octobre hitaande 2023 cukalal kala to mboɗon heɗaade heɗuji amen ɗilinde mangal muɗum fuu min calmini on bisimila moɗon e heɗaade actugéne amen ñalawma hannde o mi wondi ɗo Ousmane ñalawol. Ousmane, hono ñallirɗa?
Jettooje Allah Alisisa.
Ñalawol jogannda sakiraaɓe hannde sembe kabaruuji ɗi
sukaaɓe l'école yahnooɓe vacance ley saha leydi meɗen ndi donki ƴuwde toon warde ley ɓaleere ndi faa puɗɗita jannde l'école saabe rafindeenaagoo gollooɓe golle damaaji moyinanaama walde darantoonde hakkille mumen. En kaalan haala ɗum ndu Issa Oumar Togola wara haalne haala tiiɗallaaji ɗi moƴƴinooɓe nata en jogii en timminiraa no mbowndirɗen ni haalde haro calli.
Ñalawol jannde fuɗɗitiile leydi amen ndi ila altinere ɗiɗi lewru octobre tiindu
noon jahati ka sukaaɓe l'école heewɓe janngooɓe jannde ley leyri e dow dowre faa yettaade musidɗen yahnooɓe vacance ley saaha leydi meɗen ndi donki wartude ley ɓaleere ndi saabe rafindeenaago o e nanngugol laawi hono laawi gaaw e Tumbutu. Faɓeydor eɗen faama anndi ko jeddata mayga waɗni en do facci tan Oumar Waygal sitta sidi wiye
gaaw kañe Tumbutu ko heewi sukaaɓe janngooɓe jannde dow dowre kañe jannde hakkundere kañe faa yettoyo jannginooɓe fuu ana keddi to ñalo mo hannde o keɓay warde ley ɓaleeri leydi ndi dow wayde ndeenaagu ɓe kolli metti maɓɓe.
Je suis lycéen
mi lycée janngami Bamako, mi gaa mi waawa fottude kasine e ɓamego école jooni, sabu mi wari ƴewde saaraɓe ɗon genni gaw wirfita ko ɗon yaha Bamako naati kan ko gollal, sabu laawol wala mobile aji dogata laanadi immataa kon.
Oɗo gollano wembi saaraɓe sukaaɓe sanne noon gooto mo jaɓay innde muɗum innde hollitiri wiide
mais won suka gooto haaɗo yahde jannge Bamako ngaa so haalade ma goonga mais wona bowɗe fuu hono hewtata Bamako ñolman hannden sono haalade ma goonga o kabaru metti amen faa wala seeɗan wala fuu min waawa adde kasine.
Casse-tête, on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Wakkande mi noddino suudu ministre humminino kabaru jannde ley leydi meɗen ndi wala fof koɓe jaɓi jaabade dow hen ka ɓeeɗo sukaɓe mbiyan jeeli laamo waɗdo hen immadaraji yalla ɓe jotto le nokkuule ɗo ɓe kaani janngude.
Ñaali Buli Bamako fayettole kedde leydi amen ndi janndene wom lesoji ɗi fuɗɗiri ɗi yoga e muɗum woni kutteje ko nawtorade téléphone ngaji ɗi wawi yettinde jannde sukaɓe fa yetto jangguinde ɓe nesuji amen.
Ali Sise, nono kamɓe fuɗɗitinɓe jannde yogaɓe maɓɓe e kuyan won e muɓen yogaɓe fa yettade hono yiide giɗira muɓen ana yiye e yeesoji maɓɓe.
Fuɗɗitugol jannde ne ka waɗa e kuro to fewi
ko sabi mbini ɗum yo saabi musidɗo en cercle o koɓe dartata wiide académie moƴƴine ley cercle maɓɓe o
sakiraɓe heeɗiɓe anndo ɗo mbawi tottude hakkillaji moɗo fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook na ɗo compte Twitter. Ñaali Buli, le damaji to ka basiji fa yetto nguykaji ko nande muɗum kana waɗa to wakkati fuu
batte muɗum to jijjanto ley komin sittaki ley cercle kiñe ba ɗo damaji kewi sanne walde joƴinama toon nde walde fanda muɗum yo daranade e ndenagu e hakkeji golloɓe ley damaji yoɗum leydi yanka ko ɗon ko holtiwide hooreɓe nde walde ɓe mbi ley hitande eɓe mbawi daranade bildude basiji ko yata temedde joyyi tawe ɓe jottaki laamu. Fa ɓiddore ne fama anndi ko keɓninomen toon do faccitan Oumar Waygal e sita sidiɓe
kanko to mbiya laamiɗo fedde neɓnodirta jeeka bara nde o wi koni fana ndeɗo fedde fa ɓe darano golloɓe ley damaji gonɗe toon ɗe
meɗe golliɗeɗa e amiri en gelle ɗen ka e pelle yogaje fottode men kam mangal paɗe gendarmerie e nandan muɗum wattu fof so torra matama mi jottanmi kalla minen ka e amiri en gelle ɗen ngaa so lenki kowɗa dan wotere mi wawi yettade fa gendarmerie nannan muɗum so kabar on bildaki toon minen pemi immaton fiya dabireji honene men jinginirta bandu amen so o won e gonga ko ɓuuri hewde e muɗum fuu meɗen kawrado dane wotere tawa torra fof mataka
kanko noddirte Alassane Kone secrétaire général nde ɗo fedde o wi daranade ha waluji ana e immadaraji ko fedde mabɓe nde wonde wadde
faddoɗen cellal meɗen patikute yogaji hewta en li ittigon kanŋe saabi neɗɗo ana wawi heɓude kanŋe hannen tawa torraji kewɗi hewte ɗum hono kulleji lotirɗe kanŋe e nandal muɗum fottade ñablaji yogaji
les femmes enceintes
miccitene wi ndeɗo fedde ɓe mbi yimɓele hanɓe darnede ɓe tan ɓe daronto ɓe jadda e séria ɗum ko Ousmane Ñaali Buli heɓini sijo tamani keñe ba
ñawmoɓe mo noddirta Chikun Gunya o ka wiyama e neɗɗo goto Bamako ɗo capantati lewru septembre ɓettino noon holitiri wiide suudu kumaniɗo cellal leydi hono ñaw dengue o ñaw Chikun Gunya o ɗo yo ñaw mo ɓooɗi ɓaliɗi wawi yettinde yimɓe noon holitiri wiide fa ham donki andanɓe kaboruji ɓiɗiɗe cellal
eyyi noon jaati direction national de la santé kañum waltini hakkillaji wiide neɗɗo goto mo ñaw o nangui kañum du daɗi ley leydi meɗen ndi ley o wattu goto no himɓeɓe ñaw jonte dengue nangui kañum du ana gondi e sawrede
yewtere amen hoɗum saabi ñalawma hannde o min kalam haala kuunal Ñaali Buli tamara andi hoɗum saabi so ana haɗa gorko fiire kuunal
saabi heɗon
hayle jañi yogaji ka ana haɗa feewi fiirode gorko gorko kunal funeke sisogo yo dunke andan do kabaruji bilide fina tawa buffalo bit wonko o sifonton em do kabaru majum
bo avec une spatule à tau spatule à sauce
tumnen manga be kay modda fi gorko fire kundal wanangal mafe wanangal nir oro kutiji mudun na sati sane bangal bunugul arsugo de bunugul lende de bokay lati fu fana fe fi de gori wana jude bol wana hala kundal sabi uttan no barke e galle e kureji nati dun non dia gorko nawtorade kundal fiide mutawa fuf wobbe kay ko buri hewde memata jati kundal
parce que c'est très faible pour les hommes de frapper notre homme avec
dun nabata em yewtore amme minimag nyalbul le lewru mom gonle mudum o noddirama octobre rouge lewru ke enado haure nyaw cancer indi le leedi amene holtama wiide ko heewi sukabe rewbe ka fu jabata yaade de cioli dogotoroji de fa yewto yoso tawi nyaw cancer o anay mudum hono sabi dum
ko sabi minidun alisise yo sabe heewbe mabbe anda kuteji o nyaw sabi mudun wadi de association solidarité 223 anandarte e bibbe rewbe fa yottaade rewbe ja ndaro ko e mum en ko yaawi
le wi horebe de do walde yaare yewru so tawi nyaw o woni mudum no yaawiri tan ila tal sababu habude dum fa bedro den famu anni ko kuma fi keta hebane em do hendo fashtan Omar wayoro sita sidibi
to bomo ko do kanya fa yotto le keddeli ndi bankasi kanya tumbutu suka brobe hewbe kanya ngol ko andana nyawmo no dete cancer des seins feso wobbe na andini dum dur anda kutteji ko dum watta
nyame makmo
min anana hala ko nyaw e tudi radioji kay teleji ngami anda ko dum wadani min bankasi jodimi mi ya pesiade su dotorore sabe o nyaw min andi o nyaw cancer jati ngafe gotan mi yahimi peso sabe modum mi wo ya kollodi gitidan dogotorobe
wala dogotoro suraja antigata
imma darajan gondi e wadde fedde de nodirta association solidarité 223 wadi noddango fode e be do sukabe robe kutteji kotongi do odo golle kanko ala shimay gawo o yaade jewtiya tan won dabare fa sakko odo nyawo
ana fota dub jeddi hannen me wonde faabaade jamaaren do ñoon ngol o ñaw ko hee mebbe waawi bilti jaati ga yogabe sade pesade ñaw on tampinbe en sabe o ñaw ñawngo muudun kalsi mu yaafa sa wele hore jaati ak timminan jowdi galle ma fu
andabe kabaru o do ñaw kulli tiwino ande kesse de gonde yardi ñaloma hannden o do ñaw an waawi sawrede fa samta be ngadi no dango fewde e sukawro be kany suruba be on futtino yaa yaawa e hore muudun
li kabar amen fina tawanya lamu hande o min kalam hala nati
no jati o golle mo andaga sanne le leydi meden di don ko tagita wiede do bamo ko do himbe hewbe kay cede ke wiede ana korsini sanne de nate de njata du ko kuji ka kambe artiste be don be gollobe di golleji be kolti wiede golle o fa mbura do mudon ana tidi ani ko Isa Umar to gola hebi nendo facitango Umar waygal sita sidbe
yoga deti kanye fa yotto ko kuji le ngalure bamo ko de wakati fa yele hen nate jamar nan welti do hen sanne
ana wala kan san sa kulleji mo ko nasta e garreden ana moyni fa wala sedan du burni ko an yopire non mere tan di dessa nganji ana way famtuna jamaare du kulleji misal hone labnu gon nukuje e kay batno saraji tati
tayli wiide himbe elban belti do hen fu kambe gollob yido golleji be bi hebe jogi titallaji mawdi
kadi bey
fa handen mi hebe hune no muyri mon torraj ana satti sanne sa mebta hune fu hen sa jeewi kalsimo wattata e ngal gollal so wi da sunniran ginidin o cioggu dum gasta
tiagal golleedi be gollata di wajib sinabe kawren lay hen golle goddo be ngadi no dango fewde e malli ko be du tinno teddina no odo golle worri
dum nabata en briki sambe chaldi anno do fuddo ci modde yontere de nyaloma arande championnat national ligue 1 o ka nabirama yeso yontere
federation malien de football wi ngol bantingula ana fawi yalla club ngaji di ana kebal lan do fa gas bangal mo ingol talki mo ben hono dum e nandore mo ben yalla ana fuddira e bide no mo yiri
kafdu wadi tirage sort mo dum aljumaare jeegom lewru octobre bitin
stade malien club mali goto gondo ley de yambere hitande hikande ana woni ley pool de bebe tawda ton yo renaissance sportive de berk en Maroc, Diable Noir du Congo Braza et Sikunkun United Afrique du Sud. Holtindi wida e bid anakaani fuddere noga e jeegon lewru novembre warorundu.
Nyalibul do min kaddata e kabaruji amen di kikida hande.
Non jaati Alessi se do kaddude kabaruji di kikida ko a jaram. Hidi bendu fu en bien en calmini dum ben sakiraabe kedde heda do e sede yowtire dusso gerande waran jukkininde. Wassalam.